Dance for me, will you make me spend my money? I watch you like a movie, where the money bala. Very, very talented, where the money bala. Dar es Salaam, ayo. Mpana Kongo, ayo. Tokobina, ayo.
Salomon Ben Salumu, Don Mendes, leader de l'Est, Eddie Murphy.
Moto mama kelebe,
aya makelebe,
suku makelebe,
aya makele,
jikune makelebe,
aya makelebe,
kanipa kelebe,
aya makele,
oya kakatika kelebe,
aya makelebe,
segina kelebe,
aya makele,
nyonga nyonga kelebe,
aya makelebe,
kanipa kelebe,
aya makele,
nakashika, nakakamata, mbaka chini chini kana kikata, akiwika, nakapakata, adi chini chini nakapapasa, Dar es Salaam
ayo.
Cheza kibosi bosi, usinishike we utanichafua. Basi toa leso, jifute jasho ta kama kuna jua.
Toleka!
Jifute, 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 jifute.
Ukichoka kushoto jifute kulia we.
Jifute, jifute,
ayo.
Jifute, jifute,
ayo.
Jifute, jifute.
Faya waludiche shule. Leta mambo.
Doni Fumwe, nasalimia mkubwa Fela.
Ofo ya gani?
Javatwa bam. Yatinani.